lose control. Ukintoma sa unanchanganya na lose control. Give me some more, give me some low. Unayonipata msana ya ni show show. Napata raya sana ukinikumbatia. Wanifikisha raka kama bombardia. Ah, naingangania. Ata kilimani unaichenjigia.
Baby, ngoma imefuma. Naogope sije pasuka.
Paso.
Ni mwili kwa chuma. Gonga gonga upaswe kichuma. La leo, hakuna kujibana.
Washa, washa, washa.
Mo, yeah. Minataka tena.
Washa, washa, washa.
Yani leo kujibana.
Washa, washa, washa.
Oh, yeah. Minataka tena.
Washa, washa, washa.
Yes, you know I'll be there for you. Baby, there for you. Baby, there for you. And I know you'll be there for me. Baby, there for me. Baby, there for me.
Teke teke umeniteka. Nchoka kitandani nilaze kwenye mkeka. Yeah. Kama maji nachoteka. Dragon queen kipo tabo na bebeka. Oh yeah.
Anataka ni sasa mbue sasa. Sasa angu. Na nataka ni mpakulie baba. Na changu. Baby, ngoma imefuma. Na ugope sije pasuka.
Paso.
Ni mwili kwa chuma. Gonga gonga upaswe kichupa.
Lale.
Hakuna kujibana.
Washa, washa, washa.
Mo, yeah. Minataka tena.
Washa, washa, washa.
Yani leo.